Yeah, rap jay chopi shai na Jeff tume chill. Ndiyo mi na wa show mtu feel. Chopi shai ni pejino na mistari twende kaze.
Sema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri.
Madina machali sikizeni unaweza kuwa chochote duniani. Dani ya sako tunaamini. Daktari msanii pasta kanisani. But now become stage ajibidi na imani. Like a meta woman was becoming a star. Alikuwa mrembo akiwacha wanaume kwenye matata. But the younger version I'm with the wrong person. Akajiingiza kwa madawa kama heroin. Cocaine akizinuza kwenye mapua. Angekufa mapema bila ye kujua. No fun goes on chili just for hearts before they breathe. Sababu ana smell corrosion and death. Cheki marafiki unaotembea nao na kwa kila
cause they came to do drugs and you came to sing. Cause they came to do drugs and you came to sing. Kusema kweli mimi nimechill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. Kusema kweli mimi nimechill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. Kukipitri.
Pass to the pass on to the land. 34 kwenye flow hyper bounce soko to the left on my day. Kila siku niko se hiyo mana mina flow na mistari toka hoja tutashu oma kali imefika oma sa rap jay chokisha vyole mbili kwenye hewa ngao yetu tume chill au sio sindio sindio.
Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. 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 Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. Kukipitri. Kukipitri.
Kaa vile kila siku jua hulize. Toka east mpaka west. Nami najua today tutalize. Toka down mpaka up. Kwa mood. Yani close toka kinamba hadi Nairobi. Me a love day. Yani blast. Sina wasi na penda wash na request. Kila tu. Sote kokote kila siku kila wiki kila mwaka tusonge mbe. Hata maka lao wa elka lao. Sema lu. Yeah. Tuta chill. Tuta chill.
Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. 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 Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. 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 Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. 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 Kusema kweli mimi nime chill. Nani najuma nyote mwani feel. Nani nataka kukipitri. Kukipitri. Kukipitri.
Yeah. Na hivi ladio traki sina kwachi. Sidu mechill for real.
Yo ni lito. Bado mwitu.
Round 2 tunakama again. Producer Ben. Adidas Records. Badai. Boa. Au sio. Rudia peace tuende kazi.